Maybe, maybe, maybe. Wanataka kuishi maisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona creep. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Usirisk. Usirisk.
Yeah. Mzali nisho nikisoma nda chief kila kitu na wish.
Kitu na wish.
Set my eyes on a diploma but later had to call it quits. Where there's a way but the will that we knew of was Smith. Na reality check iki slap I was rocked at the stage kama Chris. You had it easy kisoto liko number dad pesa. Mini kiomba dad pesa likuwa na pandwa na blood pressure. Mambo ina fast in sheria matas de mada likuwa church kesha. Foundation ya mtoi wa Maria na mtiacha kunanga cha love letters. Poverty si threat kwangu. Honestly na dread scandals. I'm focusing I can't fumble. Geography na set angles. So if you see what I see you will know why Shake wa friend. Na nyinyi.
Wow.
Only Lord to the grind I swear mina mboka nika pasta Makenzi na dini. Yeah. Maybach imesundwa kwa lot. Makex ina skumwa na mboch.
Right.
Neighbors wana umwa na ro. Jumain gate imefungwa na lock. It's no room for anybody who thought watafuna mali wajapanda mbegu.
Never.
And we expect more from you man up wache kubehave kaka iretu.
Maybe, maybe,
maybe.
Wanataka kuishi imaisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona creep. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe.
Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. 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 Nairobi tulikujia mangondo. Background katuforce tujitume. Fall asleep at your own risk. Kila sana doze off inabidi nijichune. Wake up before you piss your bed. Cause that is the only dream ikona results instant. You only allowed to sleep till the age of 5. But after that you no longer an infant. Ora tuliyokotea boondocks.
Boondocks.
Wale jivanjina boombox. Room 16 for the culture.
Yeah.
The spana kanipeleka kangundo. Before the legacy, I had a legacy before. The first whip that I purchased from Big Bro. Me and Franco tulikuwa na big visions of blue ink. But we were never projected to get dough.
Yeah.
Wana kuchoresha giza unamochelua kidaga ina whisker. But many kifika sino wezi bonga ndo my brother na whisper. Sako ni stories a jaba na bitch dance. Uchawi jotu na imada na kismat. Transform to my final form. Wana podi yam chance ni za baba in a distance. So who they call to put it in though?
Baba.
Shentezo bado lingo.
Baba.
Mafia so fracas. F up this game with a 9-inch mandingo.
Baba.
Mbati kwa pokinyo za LV.
Baba.
Chupe na display ya LG.
Baba.
Draw fabric equivalent to net worth. Salari na party wa my MP.
Baba.
Basquiat kichora wall of fame. Trust me I'm no ball. Although I'm paid, last year I'm Lichoma, that was lame. Kashi I'm Kinyona, no I'm changed. Garcia na bonga, what's he saying? Now I can't see I'm na nyonga. What's the game? Nani tafti I'm a course, it's all in vain. I'm a crafty I'm a ndonga, blows go brain. Mnaita GCT scan, but you won't get a break until the beat is done. Koko mansion though, says it did cheese lands. I lose and the ni yaku risk ni scam.
Maybe, maybe,
maybe.
Wanataka kuishi imaisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona creep. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe.
Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. 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 Usirisk.